Yande joyno itani min tassa po je studio kalangu habaru je fulfulde kori janya le modon hande sembe habaruji me haltana hala hawrinde wadama do nyaw yetengu coronavirus do na gallu nyame suba ko en do arangal horaje gouvernement leydi Niger en nanan ko be kalido majjum e ko leydi Niger sigili gambate wono durdude ngudo nyaw nonni hande alar bar nay lewru mars dubinade no gay won ko duniya fu wadi battu duniya do filla ko darto ona faande ni goldugol bibbe adama be hala bangere faljuji mudun en min jaara on to en dan gallure maradi ko lati ko buri himbe kemi ko buri himbe chapande jeena on kanyum won ko yi'a ko lati himbe janni e mudun en na tetudi en faljuji mudun en na tordindo majjum dubinade sappo jeena ko jabbi dun enda yawtal me pinosti do kalangu haltana hala cedia wo dun wona hawtere nono leede meden gonde bangi hirnaanga afrique do filla arzukuji golleji munun ko haani golle do filla ko narto jonnyal politiki kanyu e arzuku golleji enan heba sadormaji sanne dum waddi ko fawar joni bandi min hono biteddo fawar joni Olivier Choko o yawtidi e goto latido jog Anderson biteddo Adamu Umaru latidi kono jorkeno golle cedia wo on enda ko ri jamoni e modon yerno birno mi on ni hande min Soumana Amadou won ko jangan tan habaruji dido e fulfulde dum waddi ko fa hande ni do en nan palde congrès gallure nyeme nokku to hawrindeji watte do wonoto hojo gouvernement leydi Niger Brigira fini ye ardo e faware jondu kondani battu mawdo jewodu kondani har fil dabareji di gouvernement leydi Niger wono jojjini e do fi ko darto faware jondu kondani durdugol e nyawetengu coronavirus ko naati e duniya ndu enda jalla mariama kenda ye fotto e odo battu nani ko faware jondu kondani ko hoji hala fil ko darto hono jawabu mawdo mo horejo gouvernement Brigira fini wadi wakati mo
der hawrini amin de min yami wodube andal luggi diggal do nyaw coronavirus gu famtine himbe do filla maggu gan nyawno handen wonguno wanga der nokkuje kewde be famtine himbe du ko watta gomnati leydi Niger andeno wada gan de en dadi handen du leydi Afrique galano kisa wadan leydi jeegom e dermu nyawgu wangi didi der jeegom dindu fu leydi non tawade takkide leydi Niger soɓɓirde yaade hoore huɗo mayri leyɗe du noon tawaɗe nder CDAO ɗum du saabi ko gomnati leydi Niger no tarsini ko watta himɓe leydi Niger kisa sarri maggu himɓe keɓa wowade maggu de ni du Allah waɗi gu wangi noe waɗe ko mosole ñawtol maggu heɓu
nonni fawar yoni hannde en woni alarbar nayyi lewru mars dubinaɗe nogayi hitande fuddu konnani leyɗe duniyaaru no waɗa hawritere gam batte miccitade e ƴewde kulantereje ko darto fa hannde ndu konnani golle ko no waɗe yaade e faljuji himɓe ɗum woni tetere ko watte ko nandi e muɗum région mo maradi nder gallure maradi e hoore muɗum ndu hiisa kanani rawne dubinaɗe sappo e jeenawo enna ko watto ono himɓe capanɗe jeenawo e tato laatiɓe tetirama no na torrirama har faljuji muɗum en yerno fande kawjeɗo sarusi rendugol sukaɓe famarɓe nder wuro ngo enda haaliri Maliki Mallan Abdou nani yewtere nde o yewtani Mouhamed Mama Illu Maradi
cette activité
hunde de ni gacce mawɗe noon jubketeɗe wala ɗum mo andana ɗum nder kiitotoɓe gan ɗum ñamude hakke sukaɓe rewɓe noon e luɓude darja mabɓe himɓe kanana ŋerɗinana nangguidaɓe golle ɗe fuu ɗo nder région maraɗi waɗan cukaɓe rewɓe keme ɗiɗo e laso e jowo ɓe filla mumen andana hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi miɗen tawda du filla janol he rewɓe na he sukaɓe rewɓe lasoji nayyi e sappo e tati ano ɗum du woni dimmaji andanaɗi ɗin gam filla majji gadda yeso cuuɗi kiite amin cukaɓe rewɓe du duuɓi ɗiɗiɓe noon yaade sappo e jeetatiɓe ɓe duuɓi sappo e tati ɓendu ka en ɓuuri ɗuɗude nder mabɓe
plus affecté
nonni faware jondu konno illu jeɗɗir ƴaɓɓinde wonno ko janggoɓe ɗe lekkol mbiteɗ CFPT kam won nokku to himɓe janggotno eguito golle juuɗe ko birnin konni région mo tawanoni kayendu kono naati e murtere jande e gollal muɗum en saabu ɓe mbi honnoɓe joguirani enna walano waɗnoɓe fey seeɗa golle mabɓe walano yarnoɓe jirri waɗide kono lebbi jeegon koɓe joɓaka ɓe tirsini tawa joddi lebbi jeegon ɗi endan waɗi yerno faware jondu konnani hono goto e mabɓe mbiyeteɗo annafi Ahmed o haalniri bandimi ta toon mbiteɗo Asuman Arzika
ko saabi murtere amin nde ni woni miɗen tawda saɗornam har ko darata to jooɗe jangga min gala du diyan ko yara der bandirabe amin gondu no wodi be kebay cede mu en de min kokketede wobbe fatimini jandeji mu en kebay tammal minen warbe hikka beedu lebbi amin jeegomni ko tammal min kokka ka dum min murtino ko watta tawe min jobama amma mere lawol murtere amin deedu woni lawol amin nayabul joni murtere balle tattati ni min gatta sey nyande min jobama
nani to en dan gaydu ko nan hono wiama babiraabe sukabe jangobe nambe sarobe sukabe jangobe galana tokkiti jande sukabe mudu en der jangirdeji dum du ko nan waddi ko fa hande e dum wada sukabe jande mu en wala no ya yeso no wodiri min sabi bandi mi fadalla alu o yeyi o yiobi horebe lekoliji gon be kalani mo dum won sadarma e ko be gombe jaa e do fi rafi ko fa hande du ko nan sarobe galana tokkiti sukabe jande mu en no wodiri
à la maison
ndegon sarobe jewtinta ko yewa suka muudi jangobe sai tew tewru ko be ngatto dun de hanti talki ko heba dun yedde den sarobe wobbe puddata warde jama wobbe kay fey talki di njaptaadi jewa cagal de suka on gollay den saro warta jama min noy woni no wada tawidu suka jande mu wakati fu hanana tokkite jewtine illa wuro fa yottaade lokko wawtu du fu suka no hani jewbe ndare sako gollangal hokka wada wurongal no don wadangal na lan wada nde dum wada ka kai neddo tinna gam ko watte le kol dun ta hejata
ce n'est pas largement suffisant
nonni fane hono syndicat janginobe mawbe wadabe luguddungol andal be universite ji leydi Niger latibe no ngone murtere fawar joni golle ko watto lewrni enda dum waddi ko fawar joni gouvernement leydi du kondan noddo wiibe illuno ga lewr fevrier du enda e do fi ko ndarto fane murtere mabbe enda yeso kirto do gam batte hala mabbe hale jeewe wi'e be ngala gonga dum waddi ko fane ni sari on ena wadama kanon be bi sa Allah jabini hande de enda woni ko sari on enda hani hale moy wodi gonga e do fi nde do murtere nde janginobe fawar jondu konna ni ono en leydi men Niger warti ko wete ite o enda du kan wonno har filla ko ndarto yardade hono hunde fuko lati arzu ko mastede leleedi endan tawe labani bibbe leedi labani duniyaru fu dundu kono illu sappo e tat lewru fevrier won ko leedi Niger warti ele fedde leedi endan ga wiide yardake dum wade do endan dum waddini ko fawari jondu kono mbite do Hamadou Adamu Souley latir kany o won kawjido filla ko ndarto de do golle o wi no wodi hon faande himbe jo en ande kany e halalde bibbe leedi lati be nata e filla ka fa yadum fa dum woda nan yewter makko Asmane China do challal
le secrétariat
sarusi amin kawjido filla gadol golle deedu tawraka are e gollobe kejorbe dun du sabe ko min bi mi ada himbe nyenyube wawbe wadude golle de min kajafu min dur wandu ko watta pelle jinganoje himbe leydi juude mu en tawe der yewtinaaki adol gollobe be min dur wandu fa handen ko watta himbe paama ande ko woni sigile cingado do filla yewtinaakiji golle basol jawdi do der leydi meden sigile indirado ite der francire
le contenu donc du processus
nani wantiri fa hande wadi joni ni nyala ni endan ko fa handen du hono babatti lati du kono don no bonina sanne autorite ji bangi e der leede ko to jena jiade e fawar joni funnang afrique dun du kono wadi ko fawar joni leede enda se hisama ni no tawa ethiopie kanyo e fawar joni somalie eritrea tanzanie uganda e fawar joni du kono djibouti kenya sudan e sudan mo hore hudo dun du konna ni wi ama hono agreement kan wonno hon nokkur latina hawji fille ko ndarto ndema e leede me afrique do en be bi senin dum wana dum fadda law non fu babatti di nata e leede kew der duniyaru nan ko faande ni muktar hima sadu latir kany ko do kabaruji agreement yaade bibbe wuro nan ko halani bandi min mbiyete do faande ni rahilatu sumana
babatti di no do ngada bonondaji der leydi Kenya kanfu e leede bange hirnange de Afrika godde wodi di nyamdi hudo fu ko tawa der gese dom wodi di mboppan non fadde majji dilude gam idi duudi denne ko woni henni seni di mboppi di ngatane safare e leydi don ko warta di gam illundi an tobuno di tognan no wodi ko ngarki majji rimanta der leydi Niger gam hunde non ko wawta jabbirede nini e habaru amin cakitido mo min kebi batti din kebanaka mosala faha tama Allah e wonji tagol bakaji woni no wada dum amma labi ko jama baka sarusi amin wala hen wodi sarusi ji goddi ko judi labi gandurwi didde e babatti
de la lutte anti acridienne
wurtnobe kabar do fi andalete be science a venir be bini hono dun do hunno ko lati hono hunno ko lati nene ne kay ni dido babatti no mbawi nene ne kay nadde e leyde kewde dum du e do filo ko darto hono mo itagon bakaji di enda habaruji di faware jondu kon nan no dara filo chubaki ko adi wadde leydi men Niger fahimbe non no binde e talki chubaki enda sey e der bata keji chubaki di enno wodi datol kemdi e go latigol hokki lawol bi leydi Niger fu durwe limé fese wala talkur fe worru se darke kanyi hore mum kanni dari e faware jondu kon nan galle mu en do wondo horeje mu hali wi no andimo nenne dum won sede wadi nonni dum wadi ko faware jondu kon nan neddo kalodo inde bibbe leydi goto o wi hunde enda e dum wodi haandeji ko wada der mudun sane Michael Zodi nan ko halni bandimi Habibu Garba.
Quand vous allez lire le code électoral, vous allez constater que c'est
Deni atimi talkuru chubaki endang atawande hen datol kemedi e go latingo kanyum endang no tokowa halaji datol hemre didi fu ele talkuru wotur jonnon nana warta sey aja alama o hononi talki kesi wada do fil chubaki endang ko lati se bindidi ngadama sey hollawe fudu mo on batakeji lamot leydi gam batte jewa wiyana ma du konna se talkuru ndu wada fu windetebe do sedebe wonnana e do himbe hembe fu njoyon tan hande dum witteke don yottake noga do hembe noga njoy fa chapantat do hembe taydu kandang le dunia bi akana e do himbe hembe fu to buran njoyon ko winda do sede den hande ne dum wittama kanjundu hanno tawe e do talkurdu sedu gasi talkurdu kay nu mojjay du tokkay do nardal himbe du tokkay du kandano duniyaru
ver un fichier qui ne sera pas consensuel et aussi qui ne répond pas aux normes internationales.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi totawa don der duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne mido feccide dum.
Na wantiri seria woni fedde leede men en jaadi an koje gonde bangi hirnaange Afrique non no golla do fiji kewdi de fiji didi kon no dar filla jonnyal politiki no dar du kon no filla ono faware jondu kon no arzuku dum waddini ko he nyalade nyande ho rebe leede hanno yato enda ni gine konakri gam batte yaade mojjinoide kulantareje ko hanta e wadama nenne ilodubinade sappo e jenaade kon den andini Nigeria kanyum buri mangu kanyum du woni ko wonno golla e do fi on enda sane tondu wonto suudu ndu enda jodi ko sedi awdun enda non non du kono leydi Benin kandu kono wadama kulle godde fereje ankayni edun heewi sane ko sedi aw wonno ya kanon mojjingo majjun don tidabe yerno Adamu Umaru goto e jodi non no golla sedi aw do bangal sukabe ummatore o halani bandimin Olivier Choko e do fi on enda kanyum woni yewtal men pendidol.
Nous tous on donne des coups de fouet au principe.
Mi den nyinyo gollangal sabu ko sede yawo jodina gam heba leede den lato inna goto abba goto non tawe hakkunde majje sadorma fu wala har wittagol nimbe hakkunde leede den. Den koji du handen pelle kewde jodinama hedde sede yawo dom gawdawtana de labidin. Wala du fu leedi godundi lawol waylude goddum der dekugol jungo do derol gadangol sede yawo der hitande ujinere keme jene chapande jeddi e jenay ko wona leyde sede awo den no jamru e majjun non dum do ngonganum wawtu gonde ni nimbe calake wallitide jawdi der fedde den no haniri Nigeria kan woni leydi burdi sembe no tefa foda har hedde mudum gam wattude labi kanjun du buri nawde badu koy dum torra leyde de to misali den koje Burkina Faso Mali gam leyde no de bataki teku fi arzuku mudum wala no yara no wodiri hakkeji bibbe adama be du no don njaabe der
sont bafoués dans notre espace.
Do filla Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Dume giu don sedeyao hidi wad didde filla lede didi dene.
Nous devons revoir en réalité.
Min kanana yehude noy wata ko kulle kewde do tane mo gine nimbe tedine fey far filla ke janol jonde elamu dom no wodi lede chalide deki didde jungo do serole sedeyao gam majju. Ndeni horebe lede den e ko emun chalake do tanade dewte alamu leydi mu e
edi ko do do ron ko gatti leydi adamu goga
yarata lesita c'est normal
denne he gide modon rafi ardido leydi lobbo nyemmintedo e kite dum wonno wada ko labi lamu leydi cedeaw gom gala sembe na
empêche l'émission de la cedeaw
no da ya cedeaw wada gollemu gan gollal no lati ngala gam bibbe leydi fu non wona no wada ko hana fedde gonno ma lami do leydi ma be ngala e lamu na pelle jinganoje bibbe leydi latide tawa kena gam bibbe leydi no hani min keba horebe leydi latibe ko wadi kono tawa e lamu ko sabi ko subana gandum wari ko bibbe leydi ko kibe holare mu e be ngada golle mabbe nden sede aw ko kataluma ko sembe etta wada gollal mu
jouer véritablement son rôle
et do won ko barume fulfultili hande sembe assalamu alaikum mbalen to jamwaade.